Atinga bisenge kane biba mwa basavu kanyimbe kubyolongo jamu mazina banange wendivao walivao kunyolwa ebidao tebyenkana nkana kyoshimanyi bawadde bagerisa nti awakula ennume naye bucanga kawali avao pao yasika babaddawera twajja nabyaffeera b'ennaku bambi ebibye yaziikwa nabyo kululwennyini wadde abamu bakopperera bagonza obulago naye eryango likawali alyawo kukali nange wenju wendisaaliza abampagira bawadde walibawa bajjanga bwekiba kale nno mwasuze mutyanze yendi buli lukya lusinga obuzibu kuluyisa ekyo kikulu sindwadde sinjala siwavu kakati teri nabwe weewoleza ndiraba bwe biri otendera enjala kakuti eri masaka yakuddamu ebusunju weebawenja akawogo owavu okutunza biby omunju obuwone atagula yatunze enjwenensi etabuse abaafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu bazimbula kirengogo baviire ekibabu motoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaalusaako obusaka egira ne yekkunda muganya akanene abamu ne tukunkumuka abafa ne bafa abamu ne bawambira ku boodi wa bbali kyokka avuga yadiima lumumpa okusala eseerera ne yeekiikeebedde masaka nekyamukaawo nediimangedde busoga kontakita yakyankala n'anoona omuvuzi olwa siteegi kwetikkulira ng'eziisa ekyeyava baga ekitiya te nga kinene ku siteegi atiwaayiwayo abafa ne bafa simanya ebiziyiza bya bbaasi eno duniya ebyafa buli lwalinnya neyisa empewo abakyalemedde mu bbaasi tulina obulamu wadde abamu kantolooza agenda abagoya waliwo abatudde kumpi neewatuula omubuzi beeweeseza abezungirizi babiire ekibabu naye ngeri gye baddukira gye teba mmere ogw'okulya gukyabasibye ekyogga olubuto baasi duniya ew'omuggoseeko agatuli zisakabuzo bazaggwamu egenda etukuba yakola n'obufakyagi kale wulira eddala nezibungujjokkira ku luli ekyo si kya bulimba kati rabayo omusana owamma baasi duniya kikete lyennyini seeno nga lumamyo tusaasire tutudde bubimpaawo kyakkola nagambye ku siteegi bweyitako wiisi tekyayimirira abalimu okufuna mmere kati njaleere mu bbaasi abaali abanene maama embuto zigudde kulisaako amatama abakalu bayisa emikono mu madirisa ne banuula ku misoolirwa eyisa awali emmere oyo afunye eno mu bbaasi abanga kabaka mwennaane mumuvunnamira baweeku mpege ndayiva yandikyusiddwayo n'atutamye mukama n'otufuunira omulala n'avuga empola oba otwaleko mu bbaasi oba otwaleko mu galagi bbaasi duniya efune mu saaviisi kaakati ttalo amazima kekete ennyo yonna enkuyege zaagiri akayumba konna konna bituli kondakita omugambeko nayadde ku nkola ekitiiyo kyatutikkuzisa taata kinene ati yataaba tonnatuuka kuvaamu kirabe myaka 2014 abaweri ayi taata maayikka todda mu ntebe baasi yeedobonkanya egikyusa abakozi bw'oteekamu obabuulire siteegi zennyini okwerina okutiggulira ng'ate mu nkola naye tufa tuggwawo yamba mukama olw'embeera embi eri mu baasi duniya Tiketi ya basi kwe tulineni Na bali moto unze gobo mwani bufa Efuse ya kulimba gana ulire naku Nereli mwuhu kukuru ulie yomkumi Lelo Yesu ya fuka Yesu simanyikali Kulio mwa mkugamba bubwe na anozijiri Kulio mwa wakanyamu neti nze mumanyi Banatela kukwata gana vete mbali Yesu giro tutangaze shiro chibabu Tulinda budde uli abantu bafa Inspekita jenero Yesu kabaka Giro lambule kubasi ndopi kakati Atubanyi yovu kukuru wabuli tucha Atengi mpaka ziri kumu Yesu wenyini Kaliaka vingia kakuita isa masia Na wasevini sitte babo wabali Abadu vintu na wasodokisi babo mtewe Eze mabiga mubasi ndulu yevuka Mboli ndaba kuatakani Yesu yogera Zindaba ya wafungiza basi tabuse Atumo mkulu tamaga magacho nchimanyi Tugambire muhamadi na ya jekuno Kampuni ye ya chankala na basi jinye Kili mwakirinja java koza wasali mbali Deita watabuliji mulu warabu Mulu ganda wendi bandifunye nitandi bawi Bachankala na nivanawe bulirunapu Kukubombia bachankala numutufa tubuze Koze vino visana ye na njini kali Aveko chatu tangaza watu matizi Chibasi chichikate ya temwe mulie ntaru Umutu alavye naku mpase dunia Basi mwami mkulu chokene isateja mumi akajimu chilavi Asaja lata mbasa linga kabaka Atikula na bachavula yumaili kumi Kuomogela kukuduti kuzate fitina Akuta mutigendo kusabeba kukue Maika jasula chesha lechirie vule Sirina we mtu kila kondo pekwe tufa Mbajemba mbasi ngende yevule Iambula siku ndi mama makweduli Atumuli yango kwa bagumuwe ya liekorwa Konda kitono kwa tula tenga mulawe Mama bage galitanda wabagenzi Depute weka ikuza wakutiote Tuliba kuwela mbasi nubunaku Okotu sarwele sense wukefu kebi wabu Atema ika ya weze muyo kamwe tuli Koze ndaranga tena kwa jiri musasa Yena jiwele zanti iyo mbe mchino Zenso kira daramu pyo kumanya nanyua Na ye mama nutwela vila buti mkama Mbase suse vizi webi abulikara Nenduate zita javu mulu wako na basao Nepa iloti wabasa tuvuze tima Nekunda kitu mute mwati kuze tima Atachaso solatu se kunukuraba Nebasi ye njini ye gende suko wukuru Wate ya lieko ledwa mwuzi singo wugumu Salamu uvinjane bulonda bafuzi Kulika vinjane linyeri ya kulie njini Na wakali mweri nyari wabaita Patimubasi mule munti bano balasa Bana Kenya bana Uganda na wazairi Na balala jivali jeza bangereza Hava Amerika na wadasha balala Angola Patio uvinja wafu karumbe rukuru Kule ningano umundu lovulala meri Umido isitirele chivabu Chibase yulise mito jona bituli Afabinja Uganda kalikumba oze njini Museveni adabilize mite bituli Chibase chichikate kwetu tate visagu Kalino kachisense bukemba tinga zigwa Mabula chitafe maika chusa mkola Eyo kutula nolate uo mutewe Giro dabilize basi natala kode Omusana kukendere sane bituli Nevikuro kubienjuwa yose mwe viramu Vino vyengere tenyo vyo naruwa gufu Mkalenze na ingira basi kucharubu were Kucharubu katenga chimanyi inti wenkomia Kucharubu wana tuwa ita wono na chifuwa Kondakita ya lianti kulira o chifuwa Kucharubu vubu kwa kwetulina hindi kukatu Kondakita mbuza nye wenko makali Kanda kweo za konti nchabula sebu Ya gamba mutu funzi za basi tunie Haliluweta na tutikula muba kuchifuwa Ya mbada tamayi katunda kawaka ya Kenya niyo tacha sobra kujiza msasa atuwa jitutikula muwe watugoya konda kita uchanyiga nuri ajivuga techa sivani weteke kove mumukola patibuli omu yenyeze pasa itabusi ikitiyo jikuwendu liroku iwetali kivitambuli sovyo vini natenga binofu nesimbiza maika tunda kabaka zitege kazi wanjira okolo wenjini Mwanyi ya tusa mbasi batu ramaze Batu tambuli la kubanja mpawa kunyega Uvamwe uwe jogenda na kubalira Ezija murugendo lumaze mkubo Nenjika zine simbi tewa kuoza Ekomerali ege na joli sivirwa Agenzi talina simbi tewa kuoza Ekomerali ege na joli sivirwa Ebyo bye mmanyiko kubasi dunia Kuhuta jenzi zenye nyonyola mnjige Chigambo dunia chigambo chalo swahili Mama kurugacho yenseno kwetuli Basi dunia nkate choka ya guma Yajawo kutara wakona yemu ya hita Ndozo ya jeviziza visha kora Ngesiwa mirembe ne wafamu mpora Nibialu nubibichi tiyo cheshira mula Nabato baru gendera mwati ya watima Basu devye muli nanga mfamu wikuru Mwatu watene vitanda vika wimba mkubo Pafune wende kwa tevi nya winguwa Sikundi ima ya basi teri mkubo Nja kutamangu adetu ngerere kubino Koze chitiyo chinti evi vyo basebo